mugaba simugaba kazi be sentono ye simuguza simuguza beboni wange moya warongo bulijo gwenonya katine wafe tugende baragenze gwenonze mubona kubanze na kusima munda ne wabweru wambona nzenzena njagala njaye bulichenja yankusabogole
jinyongere love your baby jinyongere jinyongere love ya jimpe yone mbune baby jankwateho mbeho ni nyinji josheteho baby jankwateho mbeho ni nyinji josheteho
ndabula bakwefasa bakwegomba ndabula nakwatako kati ndi mukambwe mu akukwatako nja kurana na ye njagala njoye buli chenje yankusabogule njagala nkuwe love yo njagala ofune beboni wange woya warongo bulijo gwenonya kati ne wafe tugende baragenze gwenonze mubona kubanze na kusima munda ne wabweru wambona nzenzena
love your baby jinyongere jinyongere love your jimpe yone mbune baby jankwateho